Abahluleli 7 verse 1. UJerubali onguGideoni nabantu bonke babenaye bavuka ekuseni bamisa ngasemthonjeni waseHarodi. Ikamu lakwaMidiyane lalingasenyakatho kwabo ngasegqumeni laseMore esigodini. Verse 2. UJehova wathi uGideoni, abantu abanawo baningi kakhulu ukuba banikele abakwaMidiyane esandleni sabo. Funa u-Israyeli aziqhenye ngakimi ngokuthi isandla sami singisindisile. Verse 3. Ngalokho memeza ezindlebeni zabantu uthi, owesabayo ethuthumela makabuye amuke entabeni yakwaGiliyadi. Kwabuya abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili, kwasala abayizinkulungwane eziyishumi. Verse 4. UJehova wathi kuGideoni, abantu basebaningi, behlisele ngasemanzini, ngikulingele bona khona, kuyakuthi lowo engizakusho ngaye kuwe ukuthi lo uzakuhamba nawe yena ahambe nawe, nalowo engizakusho ngaye kuwe ukuthi lo akayokuhamba nawe yena akayokuhamba. Verse 5. Wayesebahlisela abantu ngasemanzini, uJehova wathi uGideoni, bonke abaxhapha amanzi ngolimi lwabo njengokuxhapha kwenja babeke bodwa, kanjalo nabo bonke abaguqa ngamadolo ukuba baphuze. Verse 6. Umumo wabaxhaphayo bebeka isandla emlonyeni wawungamadoda angamakhulu amathathu, kepha bonke abanye abantu baguqa ngamadolo ukuba baphuze amanzi. Verse 7. Wayesethi uJehova kuGideoni, ngalawo madoda angamakhulu amathathu axhaphayo ngizakunisindisa, ngibanikela abakwaMidiyane esandleni sakho, bonke abanye abantu mabahambe yilowo nalowo aye endaweni yakhe. Verse 8. Abantu basebethatha umphako ngesandla sabo namacilongo abo, bonke abanye abakwa-Israyeli wabathuma kwaba yilowo nalowo etendeni lakhe, wagcina lawo madoda amakhulu amathathu ikamu lakwaMidiyane laliphansi kwakhe esigodini. Verse 9. Kwathi ngalobo busuku uJehova wathi kuye, vuka wehlele ikamu ngokuba sengilinikele esandleni sakho. Verse 10. Kepha uma wesaba ukwehla yehla nophura udibi lwakho niye ekamu. Verse 11. Uzakuzwa ukuthi bathini, andikuba kuqiniswe izandla zakho kuba wehlele ekamu, khona wehla nophura udibi lwakhe emaphethelweni abahlomileyo abasekamu. Verse 12. AbakwaMidiyane nama-Amaleki nabo bonke abasempumalanga bahlala esigodini njengesikhonyane ngobuningi, amakamera abo ayengenakubalwa angangesihlabathi esisogwini lolwandle ngobuningi. Verse 13. Lapho efika uGideon ebheka umuntu wayelandisa umngane wakhe iphupho, wathi, ngaphupha iphupho bheka iqebelengwane lesinkwa sebhali lagingqikela ekamu lakwaMidiyane, lafika etendeni lalishaya lazilawa laligumbuqela labhadalala. Verse 14. Umngane wakhe waphendula wathi, lokhu akulutho ngaphandle kwenkemba kaGideoni indodana kaJowashi, umuntu wakwa-Israyeli, uNkulunkulu unikele esandleni sakhe uMidiyane nempi yonke. Verse 15. Kwathi uGideoni ekuzwa ukulandwa kwephupho nokuchazwa kwalo, wakhuleka wabuyela ekamu lakwa-Israyeli wathi, vukani ngokuba uJehova unikele esandleni senu impi yakwaMidiyani. Verse 16. Wahlukanisela amadoda angamakhulu amathathu izigaba ezintathu, wawanika kwaba yileyo naleyo amacilongo ezandleni zawo, nezitsha ezingenalutho nezimbhaqa zisezitsheni. Verse 17. Wathi kuwo, ngibukeni nenze kanjalo, bhekani nxa nifika emaphethelweni ekamu, kuyakuthi njengalokhu kwenza mina nenze nani. Verse 18. Nxa ngibetha icilongo mina nabo bonke abanami, bethani nani amacilongo nxa zonke zekamu nithi, ekaJehova nekaGideoni. Verse 19. UGideoni namadoda ayikhulu ayenaye base befika emaphethelweni ekamu ngasekuqaleni komlindo phakathi, besandukubeka abalindi, babetha amacilongo baphohloza izitsha abaziphetheyo ngezandla. Verse 20. Izigaba zontathu zabetha amacilongo zaphohloza izitsha zaphatha izimbhaqa ngezandla zokhohlo namacilongo ezandla sokunene ukuba ziwabethe zamemeza zathi inkemba kaJehova nekaGideoni. Verse 21. Wonke amadoda ayemi kwaba yilona leyo ahaqa ekamu, bonke abasekamu bagijima bamemeza. Verse 22. Abetha amacilongo angamakhulu amathathu, uJehova wabekisa inkemba yalona longa kumngane wakhe, nakulo ikamu lonke, ikamu labaleka kwaze kwaba seBethi-Shitha ngaseSerera, laze lafika emkhawuleni wase-Abela Mehola ngaseThabathi. Verse 23. Amadoda ka-Israyeli ayebuthene evela kwaNafetali nakwa-Asheri nakulo lonke lwakwaManase abagxosha abakwaMidiyane. Verse 24. UGideoni wayesethuma izithunywa ezintabeni zonke zakwa-Efrayimu wathi, yehlani nihlangabezane nabakwaMidiyane nibavimbe emanzini kuze kube seBethabara naseJodane. Wonke amadoda ka-Efrayimu ayesebuthana abavimbela emanzini kwaze kwaba seBetharabala naseJodani. Verse 25. Abamba izikhulu ezimbili zakwaMidiyane, o-Orebi noZebi, ambulala u-Orebi ngasedwaleni ka-Orebi, noZebi bambulala ngasesikhanyweni sewayini sikaZebi. Abagxosha abakwaMidiyane aletha ikhanda lika-Orebi nelikaZebi kuGideoni phesheya kweJodani.